wagwaban zibuzaban wagwaban zona zingoban bagwaban angoba angoba awangoba angoba
Matoba, Matendwa, Unenez, Dela, Kwame, Kuzwayo.